This is high grade.
Lana kurusha nite mazegele boy, what's up? Una wana acti wana kupenda, ukiondoka wana kungonga. Punguza punguza, punguza mando ido. Una wana acti wana kupenda, ukiondoka wana kungonga. Punguza punguza, punguza mado ido. Unachekesha, ulivuji koko boa kamdoli. Unachekesha, unajia una beauty. Unachekesha, ulivuji koko boa kamdoli. Unachekesha. Ah, we. Perfume zipo kwa mkoba, lipstick kwa mdomo, skin jeans ya kukopa, slay queen wa mchongo. Asa mrembo gani kikojozi, kindungwe ndungwe. Kazi kuzisubiri ya biaza ofa, yumbe yumbe. Makeup zina kudanganya, snap zina ongopa. Kasheshe siku ya kukutana, sponsor ana ogopa. Unachekesha, ulivuji koko boa kamdoli. Unachekesha, unajia una beauty. Unachekesha, ulivuji koko boa kamdoli. Unachekesha. Ah, we. Kimbele mbele, demu gani kicheche. Chini una matege, apo kwanza ncheke. Eti unataka hekalu, halikutoshi bungalow. Kitembea kama kifaru, yani we waruwaru, tafikiri panya road. Nchekeni mzomeni mchekeni, una kazi ndangaji usebenzi. Na ukivunja mkabati upendezi, demu gani timu Mwanza timu. Unachekesha, ulivuji koko boa kamdoli. Unachekesha, unajia una beauty. Unachekesha, ulivuji koko boa kamdoli. Unachekesha.